era ngaokuba nti olukuŋŋaana lwa kika kitukuvu okusinziira mu bakolisi ekyo ekisooka 14 okuva ku lw'amakumi abiri n'okugwira tugambibwa nti muteekwa okubaamu ebigambo
eby'amagezi
okutegeera
balina
okwolesebwa abalina ennyimba
ez'omwoyo
ebyo byonna bikolebwe nga okuzimba obwakabaka obwakabaka bw'abatukuvu obufuga ku nsi ne mu ggulu
lyonna
yesu yeebazibwe kale n'olw'ensonga eyo tetukuŋŋaana bukuŋŋaanyi kyokka wabula tusiŋŋaanira ddala olukiiko olw'ekika
ekitukuvu
nga tulina okuba nga tufunamu ebigambo by'amagezi
n'okutegeera nga
tufuna ebibikkuliddwa
era
nga buli omu ayinza okuweereza olw'okugasa yesu yeebazibwe kale twebaza katonda kubanga n'olwaleero atukubirizza nga bwe yali mu Kaggayi essuula eri esooka n'eyokubiri omwoyo we yakubiriza abantu okuzimba ennyumba
ye
era ne kankana atukubirizza okujja twongere ozimba ennyumba ye nga yeffe yesu yeebazibwe kale twebaza katonda kinoolwaleero olunaku alulwongedde okumanya ebyekika ekitukuvu n'amatwale gaffe gonna otutuukira ddala mu ggulu
katuyimuka
ku bigere byaffe twanirize omugenyi omukulu oyo omwoyo omutukuvu omubaka wa kitaffe era omubaka owa mukama waffe
yesu
kale naye n'abagenyi bazze nabo bamalayika abatukuvu okulabika nga bagenda mu maaso
n'otutuweereza
era newankubadde ng'abeera mu ffe era nga nabo bali ku luyi
lwaffe
twongere okulaga okubeerawo kwabwe nga bwe kiri mu Yoswa essuula eri ey'ekkumi yesu yeebazibwe
tebabuuliza
malayika oli ku sayidi
yaayo
yesu yeebazibwe kale naffe tulage sayidi gye baliko naffe tubaliko yesu yeebazibwe tuyimuse amaloboozi gaffe
kitaffe
omwesigwa tukwebaza olw'akaseera akalungi kongeyongedde otuwa mu maaso go mu kubeerawo ku mukama kubanga terina omu ku ffe ayinza okudduka amaaso go nga bwe wayogera ssebo katonda waffe mu zabbuli 139 okuva ku lw'omukaaga n'okukiira ng'oyogera nti ani ayinza okudduka mu maaso go ayi kabaka wa bakabaka ssebo naffe olwaleero kitaffe omwesigwa tuli mu maaso go tuli mu kubeerawo okwo nga tukugulumiza era nga tukuddiza ekitiibwa n'ettendo ssebo kitaffe omize ebintu byonna gwe watuma omwoyo wo n'abuna wonna wonna ssebo kitaffe omulungi era ekitiibwa n'ettendo nga tubikuddiza twongera okulabika nga tugenda okwerengeza olwaleero era nga tugenda kukusaba otume ekigambo kyo era otume n'omwoyo wo ayongere okubeera mu masekkati gaffe ssebo kabaka w'abakabaka omulungi tukwebaza era n'ekigambo kyo mukama waffe yesu eyatufiirira n'atuwa obulamu ate okusobola okubeera mu kika ekitukuvu mu kika ky'abo abalina okubeerawo ennaku zonna tukwebaza mukama w'abakama era kabaka w'abakabaka weebale ssebo kitaffe omize ebintu byonna tukkiriza omubaka gwe watutumira era mukama waffe yesu we yatusabira Yokaana 14 ayogera nti sigenda kubaleka nga bamulekwa naye n'abatumira omubeezi oyo ye mwoyo omutukuvu anajja era anaabeeranga nammwe ennaku zonna abe kiri mu Yokaana esula 14:20-22 tumwaniriza neera newankubadde ng'abeera mu ffe era twongera okumuwa ekifo ekisooka ekyokutukulemberamu nga bwe kyawandikwa mu Baruumi esula 8:14 nebakulemberwamu omwoyo wa Katonda abo nno eyo ezzadde lya Katonda naffe weewaawo mukama tujja gy'oli okwongera okukusaba okkiriza omwoyo wo ayongere okubeera mu ffe oleme okumuggyawo kubanga ku mulundi guli mu lubereberye essuula ey'omukaaga wagamba nti omwoyo wotaakaane na bantu era n'omuggyawo n'olyoka osaanyaawo ensi n'amataba naye waliwo n'amataba agajja ag'okubiri ag'omuliro nga ku luno si mazzi tusaba otusaasire ebyo byonna nga biri bwebiryo omwoyo wasigale ng'ali mu ffe okutuuka enkomeero era n'ekigambo kyo nga bwe kyasuubiza era ye mukama waffe yesu mu Matayo 2:18-20 yagenda kubeeramu naffe okutuuka enkomeero tusaba okkirize babeere
ayi kabaka bakabaka ngekisubizo bukibukiri mweri musebe katonda afwe mukubikulira satu wabini kama afa ayogera ndali ku mtima jafa akonkona erabwe tukulawo ayonzo kuyingira erasubulo kulya nafe kama anga tugabana ebigambo bye eranga tunnyonyolira nga tubikulira ngo moyo we bwakola tusabe jira ba malaika bonna abatukuvu mu bibinja byabwe eri abadumizo musanvu kwa munana atunula okudumira kankano buliomu eri ekibinja kyonna kyadumira era ne bali abakutte ebyokulwanisa nabo nga tubaaniriza bamalayika b'ekkanisa nga bwe kiri mu kubikula esula esooka eyokubiri n'eyokusatu era ne kankano otume bali abalina ebyokulwanisa okubikuba 15 abagenda mu byentalo bagende malayika Maiko malayika Abadoni malayika ow'omuliro bayitemu okulwana n'ebirwana n'abatukuvu bo era n'ebirwanisa enjiri ey'obwakabaka bo n'obutuukirivu ayi kabaka tukusaba otume ejjeri liyitemu okulwanisa mu bwengula kuuma era n'okuwanirira wamu n'okuyamba abadde balemereddwa mu abo abatukuvu bo okwetoola ensi yonna tusaba otumireko Gabudyeri ayitemu nate atwongere okubikulirwa atwongere okutegeera mu byawandiikibwa ebitukuvu nga bwe kiri mu Danieri 10 ayogera nti nzize okugeziwaza mu byawandiikibwa ebitukuvu kale ayitemu n'ekibinja kye n'oyo akole omulimu gwe eri abatukuvu bonna ebakuŋŋaanidde bakuyayanira ssebo katonda ffe okwetoola ensi yonna tusaba otumireko malayika ono ow'ebipimo ssebo kabaka nga tusoma era nga twongere okunoonya ebyobwakabaka n'obutuukirivu ebasuubiza okutwongerako nabyo bitwongereko ng'ekiragiro kyo bwe kiri era nga ekigambo kyo bwe kiri kale oyongere ng'otuma malayikawo w'obugabirizi ayitemu nga tutuula mu kifo kino ayi katondafe agabire ajjanjabe abadde abalwadde kale bawonyezebwe ekitiibwa kyo kinaalabisibwa ddala mu kigambo kyo weebalesebwe lwakankana otukoze obulungi otuma ne malayika w'okumanya okwawula eby'omuwendo bitali bya muwendo mu linnya erya mukama waffe Yesu
amiina kwetuulireko Yes, yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Mwasuze mutya mu linnya lya Mukama waffe Yesu.
How have you been in the name of the Lord Jesus?
Obulamu buli butya?
And how is your life?
Gye muvudde mubalese bali batya?
How have you left the people where you've come from?
Gezaako obuze muganda wo.
You try to greet your neighbor.
Era omwagalize ebisinga obulungi.
And wish them the better things.
Mugambe tuweerabira.
Tell them don't forget.
Tuzze mu lukiiko lw'ekika ekitukuvu.
Come in the meeting of the holy priesthood.
Ekyogerwako mu Efeso esula ey'okubiri.
Which spoken of in Ephesians 2.
Era nga bwe tuba tukuŋŋanye mu lukiiko lw'ekika ekitukuvu.
When we gather in this gathering.
Olw'okuba nga tubeera batukuvu.
Because we are holy.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Kale n'olwekyo tubeera n'ebigambo eby'amagezi
n'okutegeera
era wabeerawo okubikkulirwa ebyawandiikibwa
bitukuvu
wabeerawo okwonyesebwa n'okuddizibwa obuggya
kyetuva
twawebwa ebirabo eby'enjawulo
nebamalayika
abakozi wamu
naffe
mukama akuwa omukisa tugenda kuba n'olwali twongera okwenenyeza kitaffe nga tumusaba atusaasire mu biro biri yajjawo omwoyo we kubanga bakabona twali tuganye okumanya era nga tukola ebifujjo lingi wansi w'enjuba naye ku mulundi guno tusaba atusaasire tulabye okusowola kungi kubuulira enjiri eno ey'obulokozi olw'abasinga obungi okwambala amaliba g'endiga ne bajja mu kanisa ye ne batandika okukola ebinyiiza kale ye yennyini n'asindika omwoyo we okutuvaamu
push the spirit to get out of us.
Kubanga twagaana okumanya n'okukola ebyokumanya.
Rejected knowledge and do things of knowledge.
Bozi n'okuwa erinnya ly'ekitiibwa.
And even to honor his name.
Bw'otandika ne tubereberye essula ey'omukaaga.
If you begin with Genesis 6.
Taffe bwe tumunyeeza.
When we angered the Father.
Ajjawo omwoyo omutukuvu.
It takes away his Holy Spirit.
Ekiragiro kiri bwe kiti.
The command is like this.
Newankubadde mu lubereberye essula ey'omwenda.
That though in Genesis 9.
Yatuwa akabonero ka musoke.
He gave us a sign of the rainbow.
Okulabika nga taliddamu kuleeta matabu olw'ebibi.
He will never bring floods for sin.
Kale omwoyo oyo omutukuvu alabikira mu kaliza
rainbow
apiikinga ebyonoono byonna
ebyabantu
n'abijja ku mazzi n'abitwala mu ssanduku
y'amateeka
galeme okuwulira ekiragiro ekyasooka kale ekyo tekiribaawo naye ekyokujja omwoyo mu masekati
gaffe
ekyo kizze kibaawo newankubadde amataba go tegali
Though the floods will never happen again. Anytime we do much sins. He takes the spirit away and he gets aside and he begins to join within the church. Now, as it's his command,
priests
to honor his name and to get knowledge,
in
that we're going to repent towards it and we ask him, his spirit come back to the church to lead us. That is the priest who serves and who never serves God, the righteous and the unrighteous. Yes. What we say is this. The heading say, God has said, it's the work of the priest to honor his name and to be with knowledge. But we never did like that. Everyone has been ministering whatever they have found. Whether it's knowledge or not, they begin to make money and they speak whatever they find.
Even
things which are shame God have been involved in what they speak. Read Genesis 6 verse 1.
Essula ey'omukaaga n'olunyiriri olusooka. Awo abantu bwe basooka okweyongera ku nsi ne bazaala abaana ab'obuwala. Abaana ba Katonda ne balaba abawala b'abantu nga balungi. Ne bawasanga abakazi mu bonna be baalonda. Mukama n'ayogera nti omwoyo gwange teguwakanenga na muntu emirembe n'emirembe, kubanga naye gwe mubiri. Naye ennaku ze ziriba emyaka 12. Mu biro ebyo waaliwo abanefuli mu nsi. Awo oluvannyuma abaana ba Katonda bwe baayingiranga eri abawala b'abantu ne babazaalira abaana bano be baamaanyi abaasooka edda. Abantu abayatiikirira.
Yes,
praise Amen. Jesus.
Ebiro bye tulimu,
in the seasons we are in,
Katonda mwayogera ati omwoyo wetakaane na bantu.
Is where he say that his spirit will not contend with humanity.
Newankubadde nga tagenda kuleeta mataba.
Even though he's not going to bring the flood.
Kyakola azize omwoyo webali.
What he does, he puts his spirit aside.
Netutandika okuyaayaana.
And we begin to yearn ourselves.
Netubonaabona.
And we suffer.
Naye nga kino kiva ku bantu.
But this comes from the people.
Okwegatta ne bamalayika abaagwe.
To mix with the fallen angels.
Ne batandika okuleeta amaanyi g'ekizikiza.
And they begin to bring powers of darkness.
N'obutawa Katonda kitiibwa.
And not honoring God.
Era wamu n'obutakuuma kumanya wadde.
And not even keeping knowledge at all.
Mwe muli okwogera eby'obugwagwa byonna.
This involves speaking things which are worthless.
Mpozi n'okwegatta n'emyoyo egyo.
And also to mix and join with those evil spirits.
Ejja bamalayika abo abaagwe.
The fallen angels.
Era ekiddirira.
And what follows next?
Ekijja mu birowoozo by'abaana b'abantu.
Everything which comes in the minds of people.
Kiba kigenda kuba kibi
kyenkana. It's going to be only evil.
Katuyongereyo.
Atuli mu lubereberye essula y'omukaaga n'olunyiriri olw'okutaano.
Genesis 6 verse 5.
Mukama n'alaba obubi bw'omuntu nga bungi mu nsi, na buli kufumitiriza kw'ebirowoozo by'omutima gwe nga kubikwereere bulijjo.
Yes,
Jesus.
Mu biro ebyo,
in those days,
bamalayika abaagwa nga beegasse n'abantu,
as fallen angels mixed with human beings,
buli ekyali kigenda mu maaso okujja mu mitwe gyabwe kyabanga kibi kyereere.
Every inclination which came in their mind was only evil.
Kubanga omulimu gwa Sitaani ne Jezebeli,
the work of the devil and Jezebel,
kwe kulabika nga Sitaani alimba,
is that the devil lies,
ate Jezebeli okutondawo emizizo,
and Jezebel to create abominations,
ebintu byonna Katonda by'atayagala,
all things God which he hates.
Yes, he was
praise Jesus so much.
Kati Sitaani nga bano bamalayika abaagwa beetabye n'abantu.
Now, as fallen angels mixed with human beings,
walabika amaanyi,
there appears power,
naye ate ng'emabega w'amaanyi gano,
but behind these powers,
ebirowoozo by'abaana b'abantu nga bibi byereere.
The thoughts of human beings are only evil.
Yes, he was
praise Jesus.
Kubanga tebayinza kubeera n'amaanyi ga kizikiza,
so they can't have powers of darkness,
ate ne bakola eby'obutuukirivu,
and they do things of righteousness,
baba balina kulowooza bibi byereere.
They must only evil things.
Era tewaba kuwaawo kitiibwa linnya lya kitaffe.
It is nothing like honoring the name of the Father, even to have knowledge.
Yes, he was
praise Jesus.
And he said in Hosea 4,
let's use Hosea 5.
Hosea 5 from verse
1.
Muulire kino mwe bakabona, era muwulirize mwe nnyumba ya Isirayiri, era mutege amatu mwe nnyumba ya Kabaka, kubanga omusango guno gwammwe. Kubanga mwabanga kyambika Emizupa, era ekitimba ekyasuulibwa mu Tobali.
You hear what happened? The priests, all the house of Israel as a church, and the kingdom, the different kingdoms of the world, all of them moved the snare.
Abantu abandi badde ekyokulabirako ekirungi mu nsi nga bakabona oba bannabbi oba
abasuubuzi
b'enjiri babadde ekitimba ky'amaanyi nnyo okutwala abantu eri
sitaani
mpozi era n'okubasuuza mu
geyeeni
naye bwe kiba bwe kiti
erinnya
lya katonda waffe erivumisibwa eri abantu
bonna
era ng'abantu bagamba omusumba yakoze ekyo
kakati
ffe abali mu nsi
tukolekale
tulabye ebintu
bingiolunyiri
olwo webaludda katuluddemu owulire
bulungi
Koseya essula ey'okutaano n'olunyiriri olusooka. Muwulire kino mwe bakabona era muwulirize mu nnyumba ya Isirayiri era mutege amatu mu nnyumba ya Kabaka kubanga omusango guno gwammwe kubanga mwabanga ekyambika emizupa era ekitimba ekyasuulibwa ku Tobali.
Kakati sitaani yaddira ekkanisa
n'akozesa
n'abantu abandi badde
ekyokulabirako
nga bakabaka
kale
kakati n'olaba nga sipiika waffe n'agenda eri
musanebabeera
ekyambika eri abantu
bonna
ati n'owulira nabbi nti yabadde alina omusota
gwe
kale n'owulira
and you hear
nti tivi ebadde esinga okuwemula
that this tv which has been speaking more vulgar things
kale nga beevuma kale kuma rediyo
radios
kakati ne babeera ekyambika ekyokusuula abantu mu geyeeni
and become a snare of throwing people within hell
mpozi n'okulemera oyingira mu bwakabaka obw'omu
and even to fail to enter the kingdom of heaven
ne babeera ekyambika ddala ekitwala abantu eri sitaani
and they get a snare to take people to the devil
wakati w'enjogerera
for as I speak
erinnya ly'obulokozi lirina ekivume ky'amaani
Salvation has a big scorn upon it.
Oluvannyuma lw'ekyo,
after that,
kwe kugamba nti Katonda w'abalokole taliiyo.
Is to say the God of the born again is not there.
Ate nga ye Mukama waffe Yesu.
Yet he is the Lord Jesus.
Oluvannyuma lw'ekyo ne kitaffe avumisibwa eyamutuma.
Even the Father who sent him is
a ne kigambibwa nti kirabika si bya ddala.
And it said perhaps it is not real.
Era abantu batandika okugamba.
And people begin to say,
naye era mulokoledde abantu gambako nti kirabika bupange.
They used to tell us that salvation is something which is fake.
Naye babanga abasimba bano balina ebintu bino.
If pastors have these things. And this
prophet,
it means from all this thing has not been real. But it's not that, brethren. Salvation,
you know,
in Revelation 13, that verses 8, Christ was slain from the creation of heavens and earth.
And
why he was offered from the creation of heaven and earth is to save us from sin. Even though he appeared in the latter days,
it's
in Hebrews 9:23-27. Praise Jesus. But salvation. Salvation was proclaimed from the old. According to John 3:16,
he
said, "For God so loved the world, and he gave his only son, not that the son condemns the world, but the world may be saved through him." Now concerning salvation, it's real. But they who make them discount, there are people who corrupt the name of the Father and they never honor it.
Yes, he was
raised.
Amen.
Jesus. And people who have nothing like knowledge. Let's move on.
Koseya esule yokutano n'olunyiriri olw'okubiri.
Koseya 5:2.
Era abajeemu bagenze nnyo wansi nga batta.
Kwegamba obujeemu buli obuzibu.
The serious rebellion.
Okutta okw'okungulu kwavaawo kati.
The killing of the wicked finish now.
Kubanga buli baakuttanga ne bakuwa enjiri enfu.
For sometimes they need to kill you and give you a false gospel.
Naye kati okuttira ddala okutemako emitwe nako kuli
serious. But now killing and cutting off human heads is serious.
Tuli mu Koseya essula y'okutaano olunyi olw'okubiri.
Koseya 5:2.
Era abajeemu bagenze nnyo wansi nga batta. Naye nze ndi munenya waabo bonna. Mmanyi Efulayimu so ne Isirayiri tankisibwa. Kubanga kaakano, ayi Efulayimu, okoze ebyobwenzi. Isirayiri ayononese. Ebikolwa byabwe tebibaganye kukyukira Katonda waabwe. Kubanga omwoyo ogw'obwenzi guli mu bo. So tebamanyi Mukama.
Olidde ekizibu ekiriwo.
You hear what is the problem?
Nti bakoze ebikolwa kati ebizibu nga nebo mugamba okudde eri Yesu tasobola.
They have done harsh things, and if you tell them to come to Jesus, they can no more come back.
Babayina kugendera ddala buziba n'okwonoona.
And they have to go deeper into that kind of life.
Era ng'omwoyo gw'obwenzi obw'okuva Katonda.
And the spirit of adultery of forsaking the Lord.
Nga bwe kiri mu Koseya 4:10.
It's in Hosea 4:10.
Tiwaliwo omwoyo guno ogw'obwenzi obw'okuva Katonda.
That there is the spirit of adultery of forsaking the Lord.
Ogwo gwe gusinze okubakwata.
It's what has captured them most.
Ororo ne balyoka bakola obwenzi bw'omubiri.
And they commit the physical adultery after.
Ne babeera mu mawulire nti bakutte obwana.
And here then they raped children.
Simanyi bawewe ekyobwana munyonyi.
I hear they smooched young girls in the plane.
N'ebirala ebiringayo mubaalira ebisiyaga.
They committed homosexuality.
Simanyi banyaze ssente.
I hear they grabbed money.
Bano bayombedde endiga.
These ones called for the sheep.
N'ebiringa ebyo.
And things like that.
Era nga kigambibwa.
And it is said.
Omwoyo guno egumala okubeera mu masekkati gaabwe.
The spirit is in their midst.
Okumanya kuba tekugenda kubaawo.
Knowledge is not going to be there.
Tovula tewali byogerwa biri mu kumanya okwaddala.
Nothing is spoken which is in real knowledge.
Buli omu aleeta olunyiriri nga bwana bwe yeetaaga ssente.
Brings the scripture as they are in need of money.
Hey, tusaba kitaffe.
But we ask the Father.
Kugenda kuba twenenyawo ku lw'abaganda baffe.
We prepare on behalf of our brethren.
Kwetula ensi yonna.
All over the entire world.
Iranga tumusaba.
And we ask him.
Kale abokukuba akube.
The ones to beat, let him beat them.
Abokuwonya awonye.
The ones to heal, let him heal them.
Kubanga yemusumba alina emigga ebiri.
For he is the shepherd with the two rods.
Alina omugga ogw'ekisa.
He has the rod of grace.
N'omugga ogw'obumu.
And the rod of unity.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Kale abokuwona awonye.
And the one we sell, let him be saved.
N'obokufa afe.
And the one to die, let him die.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Kubanga tulituusa wa kukino.
For what, how more shall we go deep in this?
Atuli mu Koseya essuula ey'okutaano n'olunyiriri olw'okutaano. Era amalala ga Isirayiri gaba mujulirwa gyali mu maaso ge.
Kakati ebikolwa ebikoleddwa n'okulaga nti tewali kumanya. Amalala gabadde bujulizi
obusookera.
Kubanga n'engeri gye tubayitamu ba spiritual fathers.
Even the way we call them spiritual fathers.
N'engeri gye tubakubira engalo okuva eri.
And the way we clap hands for them to come.
Ayingira neyinga amalala gokka g'atambuliddemu.
Entering, but the pride is moving within.
Ajja Bible bagikutte.
He comes with their holding their Bibles.
Babira n'ebitebe eby'obwakabaka waggulu eno ku butuuti.
They have seats of the kings up on the pulpits.
Babwe twasembayo okuwulira ku mulundi oguwedde.
We last heard it last time.
Mu Matayo 23.
Matthew 23.
Tibabira n'ebifo n'entebe zaabwe.
That they have their seats.
Mu maaso eno nga nnene nnyo.
In the big seats.
Bakituulamu nga bwakabaka.
They sit in them like kings.
Ne babatunulako bwe bati.
And they look at you like kings.
Kale ne balyoka balaba embuzi zaabwe.
And they see their goats seated.
Kaakati bano amalala gokka gabakulembeddemu okulaga gye baagenda.
Pride alone is leading them to show where they headed to.
Yes, he was
praise Jesus.
Kubanga bo bonna.
For all those.
Okukakana kwabula eri okumanya.
Refuse towards knowledge.
Pose okwambala ekifaananyi.
Maybe to cloth the image.
N'okwagala okulamusibwa ennyo mu butale
n'ebifo
eby'enjawulo.
In market places and public.
Era nga bayitibwa amannya ag'ekitiibwa.
They are called honorable names.
Tuli mu Koseya essuula ey'okutaano n'olunyiriri olw'okutaano.
Koseya 5:5.
Era amalala ga Isirayiri gabamujulirwa gyali mu maaso ge. Isirayiri ne Efulayimu kye bali babeesitala. Mu butali butuukirivu bwabwe era ne Yuda ali esitala wamu nabo baligenda n'embuzi zaabwe n'ente zaabwe okunoonya Mukama.
Bagenda naki bano abasumba?
They go with what?
Embuzi.
With the goats.
N'ente.
And the cows.
Koseya 5:6.
Koseya 5:6.
Baligenda n'embuzi zaabwe n'ente zaabwe okunoonya Mukama. Naye tebalimulaba abeeyawuddeko.
Owulidde ekiriwo.
You've heard what happens.
Bakwata embuzi.
They get their goats.
Omanyi omusumba yagwa talina ndiga ya
guru. You know a foreign pastor has no sheep to rear.
Alunda mbuzi.
He rears sheep. He rears goats.
Nga bwe mwawulira nti Katonda yawula embuzi n'endiga.
Like you hear God separates the sheep from the goats.
Abalala babeera mbuzi abalala nga ate.
Others are goats. goats, others are cows. These cows with the horns which knock. There are people who are harsh and messed up on the mountains. And the goats are meandering to eat others. They are in prayers of the wizards. Like you know how a goat goes to feed on another's garden.
Begins
to eat things of the others. Now these cows, they
even
know that the people with the harsh prayers, they can strike you with the prayer which is a sorcery prayer. But God says, after they went to seek him, they could never see him, for he had withdrawn from them. And he took his spirit away, and he himself went aside. What this did, on the mountain, they connect with spirits of adultery for seeking the living God, and they got other spirits even to enter the physical adultery.
Hosea 5:7. Bakuusizza Mukama kubanga bazadde abaana abamakiro. Bakuusizza Mukama kubanga basadde abaana abamakiro.
Batugamba pagan children.
Illegitimate.
Anti bakuusizza Mukama kubanga basadde abaana abatatya Katonda. Kaakano omwezi ogwakaboneka gulirya wamu n'ennimiro zaabwe.
Olidde ekiriwo kiribwo
ekiti. But what happens is this.
Guno omwezi guno gutulimu guno.
This month we are in.
Ogugenda kwongera kuba muzibu.
It's going to get to be more hard.
Eri abasumba n'abatuma ab'obulimba.
Onto pastors and apostles.
Kubanga ne be bazaala bali mu makanisa.
For even the one they birth to in churches.
Bazaala abaana nga tebali mu waddo okutya.
They birth children we have no fear of God.
Byonna bibeera muli nga bikubira obugwa bw'engalo.
All inside the clapping for them.
Omanyo tato musiru azara musiru.
A foolish parent gives birth to foolish children. Now he says,
bana basumba bava Katonda.
His pastor will leave the Lord.
Na wewe nini na bana bibazadde na wewe nini.
Even the children
that
are they don't fear God.
No mchinga na ngaze muna basaji abili bonna abagala.
And you find he's come with two men he loves most. Musumba
na gamba kubombili yo singa kwagala
ka. And the pastor asked the girl, on the two men you love most who?
Bonna berana beyo.
Are you with them out there?
Nte ye ebyo byenjagala.
Yes. That's what I want. And the pastor is answering that. Now he says,
wewe nini bayine ebyana nabyo nga bisiru
de ya mekondo. They have children who are foolish and pagans.
Kale nawo agamba ndio taka tuona ngoli mbife ebili bwe.
You claim to fear God and in such places.
Turi mu Hosea essuula ya 5 olunyi lwa 8.
Hosea 5:8.
Katuddeko ku 7. Bakuusizza Mukama kubanga basadde abaana abatatya Katonda. Kaakano omwezi ogwakaboneka guli balya wamu n'ennimiro zaabwe. Mufuuwe eŋŋombe mu Gibeya n'ekkondeere mu Laama. Mulaye eŋŋoma Besaveni nti enyuma wo ayi Benyamini Efraimu nti enyuma wo ayi Benjamini Efraimu alifuuka matongo ku lunaku olw'okunenyezebwako. Manyisizza mu bika bya Isirayiri ebyo ebitalirema kubaawo. Nti manyisizza mu bika bya Isirayiri ebyo ebitalirema kubaawo. Abakungu ba Yuda bali ng'abo abajjulula akabonero k'ensalo. Ndifuka obusungu bwange ku bo ng'amazzi.
Olidde bulungi.
Your heart clear.
Atugambye tutegeeze ebi.
Say, let's proclaim things.
Bitagenda kulema kubaawo.
Which are surely going to happen.
Naye nga bwakugambye nti omwezi guno.
But like actually this month.
Gwakagenda k'ennaku mmeka.
We've moved to how many days?
10
days.
Egunakuwerako eri.
Does it to end?
Mugenda kuba mulaba ekigendo kuba agenda kwongera obusungu neera.
He's going to add more wrath.
Umanyi tuze twogera wano.
Mpola mpola. Nga
bwe tusaba.
As we pray.
But
say we proclaim what certainly is going to happen. In our repentance,
we are not going to
seek God in vain. It's impossible. If we have something to take God out of us and remain sheep, the righteous and the unrighteous be separated. The one serves God and
who
never serves God.
For
salvation will surely stand. Stand to the day the Lord will come back.
Yes, he was.
Praise Jesus. But he says
that
these are people who came to be turning away boundaries.
They
are on television breaking scriptures
and they
explain them as they want.
Hosea 5:10. Abakungu ba Yuda bali ngabo abajulula akabonero kensalo. Ndifuka obusungu bwange ku bo ng'amazzi. Efulayimu ajogeddwa abetenteddwa mu kusalirwa omusango kubanga yakkiriza okutambula okugoberera nti kubanga yakkiriza okutambula okugoberera ekiragiro kyenvudde mbeera eri Efulayimu.
For he accepted
to move to follow human commands.
Yes,
praise Jesus. That's why we see church. Accepted to follow pastor's commands instead of the Bible. God to say that I am your enemy right now. God would have been an enemy to pastors and false prophets. But what is threatening?
Because
we who follow, we have followed pastor's commands.
He
said, you too, I am your enemy.
Turi mu Hosea esula y'okutaano n'olunyiriro 12.
Hosea 5:12.
Kyenvudde mbeera eri Efulayimu ng'ennyenje n'eri ennyumba ya Yuda ng'okuvunda. Efulayimu bwe yalaba endwadde ye ne Yuda n'alaba ekiwundu kye, kale Efulayimu n'agenda eri Omwasuli n'atumira kabaka Yalebu, naye tayinza kubawonya so talibavumula ekiwundu kyabwe.
Bagenda funa ebiwundu,
they are going to get wounds,
bafune endwadde zitayogerika,
and they'll get serious sickness,
bademu banabbi b'obulima nga tebikyawona,
and they'll get the false prophets no more be healed,
okuswala kubeerewo mu nsi muno,
and shame will happen in this world.
Ebyo tubisuubire mu bwangu
ddala. Let's expect that in the shortest
time. Omwezi guno gwennyini
gwayogezeko. This month he has spoken.
Agenda kuba agenda maaso n'okukola.
He's going to move on to work.
Era ng'agamba agenda kussa ku basitumba ebiwundu nga ne bwadduka wa tebabiwona.
He's going to put sores on pastors no matter where they'll run, they will not get healed. You grant a prophet who gave you false power, and he to cast you, tell you go and die.
Yes, he was.
Praise Jesus. Going to do it more. The harsh wounds and sores. Not only them, but even the foolish children born by them, they who don't fear God at all.
He is
going to do it right from the nation Uganda, and
will
strip it to go with light to the others. Don't be surprised of that.
He
is going to hear in every head of the evil person, the false apostles, the
evangelists
who are fake, those who are hidden in sorcery and magic in this world, all religions which are fake, you are going to be seeing it right from this nation before he moves out to go to clean other nations.
Hosea 5:13. So tebali bavumula kiwundu kyammwe kubanga ndiba eri Efulayimu ng'empologoma era ng'empologoma ento eri nyumba ya Yuda. Nze mwene nditaagula ne nvaawo.
Owulidde kyagenda okukola?
Yeah, what is God to
do? Agenda use omuntu
going to tear people
ata maraveo
and will move away.
Agamba bani ati mukoze.
And he say, who was standing to this person?
But what
we are going to do is to repent.
We
tell him, pass through and move. We are ready to stand whatever you tell us. Our Father in heaven, together with the Lord Jesus,
even
the Spirit you gave us in our midst, even the armies of angels. He says,
someone
he will move away.
And
he will ask, who did this to this person? And
they'll
go back where they get evil powers from. I give you sacrifice. Why did you beat me?
We have
not beaten you yet.
Don't
beat me. And they say, okay.
Go and pay man.
You gave me power.
Katinda giraji wagaji wasinga kuba amponi.
Where you got it that heal me?
Mutu kutwari na yeye abantunga kumi oino kuba wayo.
Come, let's think
about it.
You have to sacrifice 30 people.
We you can get sick.
Let me try.
Again, not to kanga mgama na fa abantu tu baga kuba nechi wondo sifetu achikuwa.
As it reaches there, they tell you, we don't want human beings to get in the wound.
Atendeke chuo na yetu muno njia tu mula.
Even the one who put a wound upon you, we're looking for them, we don't find them.
Mwaroko bonda betu bade tu mani betu dina betu asimba.
All the sorcerers you planted, no one bewitched you.
Who
and teared you up?
And
they put this big sword on you. Who was it? Now all you pastors in the world, and all claiming to serve God. The one
who's
going to tear you, we will never know who he is.
And after
tearing you, move and get aside.
And they
look and never find
you.
It's going to be God who created heaven and earth. It's going to be the Father in heaven. It's going to be the Word, the Lord Jesus.
And
it's going to be the Holy Spirit.
Tuli mu Koseya esula eyokutano n'olunyiriri kumi n'ennya.
Hosea 5, verse 14.
Nze mwene, nditaagula ne nvaawo. Nditwalira ddala so tewaliba.
No one to be healed. They are going to seek for rescue and no one will rescue them.
It
is going to be a high level of madness in this world.
And
the person is fallen mad no matter how much they go to sorcerers. I tell you, even if they will make gatherings in Ezekiel
8,
where they gather each one behind their priest, they will not be able to heal in this nation, not in the world even.
Amen. Tuli mu Koseya esula eyokutano olinyolo 15.
Hosea 5 verse 15.
Ndigenda n'enzira yo mu kifo kyange okutuusa lwe balikkiriza okusobya kwabwe.
Nti agenda kukuba.
He's going to beat.
You
get back seats.
Until
they will come to
proclaim,
we are funny, we are lying, we are stealing. Pastors are
pushed
the leaders of this world. Everyone
will
come to speak of this. He's going to beat them until they admit it.
He
beat and will get back to rest and sit. You expect this. That's what is in Isaiah
19.
In our call,
he
will beat as he
is,
as he beats, until we shall accept the call.
Amen.
He's going to beat as he gets back to his seat. They will refuse to admit, you can't beat them. I will get back to see
it.
He will appear every month. He beats one and you say, no, maybe he was the wrong one.
He will
turn the other one, we play it right. He will beat him.
Until
you will admit there is a problem in the church.
Hosea 5,
verse
15.
Ndigenda n'ensirayo mu kifo kyange okutuusa lwe balikkiriza okusobya kwabwe. Ne banoonya amaaso gange mu kubonyaabonyezebwa kwabwe. Mwe balinyiikirira okunnoonya. Yes.
Yes, you must praise
Jesus. We are not going to wait for misery and distress. We've begun to seek him through his book. We don't wait to be beaten if it is you. And he tells you, we shall beat you as you, until you seek me. He said he will kill even some pastors.
Nayata endiga.
But the sheep,
which
they made gods,
he
will beat them until they have changed. That's why he calls us the Holy Spirit after seeing this. In chapter 6. Hosea 6.
Hosea esula eyomukaga n'olunyiri olusooka. Mujje tudde eri Mukama, kubanga ye yataagula era yalituwonya. Ye yafumita era yalitunyiga. Ennaku bbiri nga ziyiseewo alitulamya. Alitugolokosa ku lunaku olwokusatu, naffe tuliba balamu mu maaso ge. Era tumanye, tunyiigire okumanya Mukama. Okufuluma kwe kwankalakkalira ng'enkya. Era alijja gye tuli ng'enkuba eya ddumbi efukirira ettaka. Ayi Efulayimu, n'akukola atya? Ayi Yuda, n'akukola atya? Kubanga obulungi bwammwe bulinganga ekire eky'enkya era ng'omusulo oguggwako nga bukyali.
Owulidde ekiriwo?
You hear what is happening?
Wabadde waagulokoka ng'alinga omulungi.
There's another who rose as if they are right.
Ate naye n'agendera ddala bwatu
n'akyamu. They to go pervert like that.
Naye kati ngenda bakola.
He said, what can I call to do for you?
Leka akusabe ekintu kimu gw'awulirisa.
One thing, you listener. This time we're not going to put goodness for just a moment. We want goodness which is going to be forever. In the
sense
God
will
give an example in the world. And it beats Israel, Egypt.
There
were Egyptian Israelites who had become an example in that nation. And to be saved, you had to run on that side of the
Egypt.
I prove there is a place which is called Goshen. And
there
will be a place which
is
called Ebenezer. The ones God would have paid at that moment.
It
would be a big place in this nation.
And
put boundaries, angels upon them. To enter it, you must be holy. And they will get from there.
They will
be the first to move the world to change it.
Amen. Atuli mu Hosea esula eyomukaga n'olunyiriri olw'okutaano.
Hosea 6, verse 5.
Kyenavanga mbatemya bannabbi, nabasanga ebigambo eby'omukamwa kange, n'emisango gyo giringanga omusana ogufuluma. Kubanga njagala ekisa so si saddaaka, n'okumanya Katonda okusinga ebiweebwayo ebyokebwa.
N'abagamba bakabona,
he told them priests,
wadde nga mufuba nnyo okuleeta saddaaka,
even though you try to bring sacrifices,
naye temulina wadde n'ekisa,
but you have nothing like mercy.
N'agamba ye mu bintu by'okuba nti mugamba Mukama yatugambye musige
agamba
ekisa kisooke,
he said let mercy be first,
era n'okumanya
even knowledge
kukulemberemu okusinga ebiweebwayo,
be fronted than offerings.
Naye kankana abasumba bafe ne bannabbi,
now our pastors and prophets,
bozi ne bannaddiini,
even religious people and others,
ebyokumanyisa abantu Katonda si baliko newankubadde
ekisa, people know God, they are not on that, not even mercy. But try to see that people give.
Turi mu Hosea esula y'omukaaga n'olunyiriri olw'omukaaga.
Hosea 6, verse 6.
Kubanga njagala ekisa so si saddaaka, n'okumanya Katonda okusinga ebiweebwayo ebyokebwa. Naye bo nga Adamu basobezza endagaano. Eyo bankuusizza. Gireyaadi kibuga kyabo abakola obutali butuukirivu, kisiigiddwako omusaayi, era ng'ebibiina eby'abatemu bwe birindirira omusajja, ekibiina ekyabakabona bwe batyo mu kkubo erigenda Esekemu, weewaawo bakoze ebyobukaba.
Olidde ekibaddewo?
You've heard what has happened.
Bakabona bennyini kati batemu bazi.
The priests themselves are murderers.
Omanyo wavaayo n'oyogera nti musumba yankoze
kino. If you come out and say, pastor, this
is Google, bateeka mu kkomera bano si bangu.
They will put you in prison. They are not easy.
Era n'okudda n'okusabira esitaali embi.
Even prayers, pray evil prayers.
Bakabona bafuuse batemu abasinga.
Priests have become murderers, most of them.
Batono nnyo kwaba bategeera bye bakola.
And even a few understand what they do.
Abayaayaana newankubadde nga tebanakutuukira ddala mu kumanya okutuukira.
And they are yearning though they have not reached into total knowledge.
Naye bw'ayogera.
But as he speaks,
agamba mu Malaki 2:1.
He says in Malachi 2.
Malachi esula eyo kubiri n'olunyiriri olusooka.
Malachi 2 from verses 1.
Kale nno, mwe bakabona, ekiragiro kino kyammwe. Bwe mutakkirize kuwulira, era bwe mutakkirize okukissa ku mwoyo, okuwa erinnya lyange ekitiibwa, bw'ayogera Mukama w'eggye. Kale ndiweereza ku mmwe ekikolimo ekyo.
Kiragiro HP ekifulumye mu nsi yonna.
It's a new command released in the entire world.
Abaana okuddamu okuwa Katonda kitaffe
ekitiibwa. To honor again our father.
Bo bennyini baveewo okwefuula bakitaawe
beenu. Let them go and claim it to be spiritual fathers.
Bakomyewo kitaffe ow'emyoyo gyonna mu
bantu. Bring back the father of all spirits in the people.
Bwe kiba nga tekiri bwe kityo.
If it's not like that.
Agenda kwongerera abakubi nga bwe yatugambye.
He's going to beat them as he told us.
Paka nga abantu bategedde waliyo kitaffe ali
mu ggulu. Until people have understood this, our father in heaven.
Era ayina okufulumya ebiragiro eri abaana
be. It is the one who releases commands to his children.
Tuli mu Malachi essuula eyokubiri n'olunyiriri olwokubiri.
Malachi 2 verse 2.
Era ndikolimira emikisa gyammwe. Weewaawo mazze okugikolimira.
Kati buli kyebadde bakuyisanga omukisa mu nsi
muno. Whatever they have been using as a blessing in the world.
Tekikyalinda kulinda kulala kujjako kikolimo olwedde.
It's not waiting for any other waiting except a curse.
Buli wamu wabadde basaba ssente simanyi wabadde bazijja.
Where they have been getting money and asking.
Oba mobile money zibadde ku mativi.
Whether mobile money is on televisions.
Oba mamodoka ge bateeka mu nsi.
Whether cars they build in the world.
Oba supermarket oba bichi.
Supermarkets or investments.
Oba simanyi hotel n'ebiringa ebyo.
Hotels and things like that.
Yonna tebigenda kuddamu kufuna abantu.
They are no more going to get people again. God is going to put a scorn upon it.
Until
we have come to seek and show him in the world. For they did all that in his name. And he speak and righteousness. Speak of God but not in truth. Not even in righteousness.
Malachi 2 verse
2.
We wow. Mase okugikolimira kubanga temukissa ku mwoyo.
Ekino baaganira dali banga liisenga arabula.
Time has passed when he wants people.
Era ng'agamba ne bwe twogera kankawo tebakissa ku mwoyo.
Even if you speak, they don't lay it upon their hearts.
Tyokuleka kitaffe ajja abeere kitaffeera.
They think a father to come be the real father to us.
N'agamba tewakyali kulinda kulala.
There is no more any other waiting.
Yamaze okukolimira ebintu byabwe.
He's already cast their things.
Ate ebyo bakyagaddewo ezimu ezo TV bakyagalawo.
They are still clothing even more televisions.
Ne radio,
even radios,
ne restaurant,
even restaurants.
Baba genda zule bisiyaga ibadde
biriirwa. We're going to discover homosexuality which have been happening in them.
Maybe twe bidala bingi byemugenda okulaba.
Many other things you're going to be seeing them.
Katonda agenda kuyita nyo mukatisa obulokozi okusooka.
God is going to pass the church of salvation first.
Asoke arongo sekubiri
obulokozi. It will first sweep and clean the way of salvation.
Amen. Atuli mu Malachi esula eyokubiri n'olunyiriri olwokusatu.
Malachi 2 verse 3.
Laba, ndinenya ensigo ku lwammwe, era ndisiiga obusa ku maaso gammwe, obusa obwa ssaddaaka zammwe, nammwe muliggibwawo wamu nabwo. Awo mulimanya nga nze naweereza ekiragiro kino gye muli. Endagaano yange ebeere ne Leevi, bw'ayogera Mukama w'eggye. Endagaano yange yabanga naye ey'obulamu n'emirembe, era nabimuwa ebyo alyoka atye n'atya n'atekemukira erinnya lyange. Etteeka ery'amazima lyabanga mu kamwa ke, so n'obutali butuukirivu tebwalabika mu mimwa gye.
That is the Lord Jesus.
Who
leads all the Levites and the priests.
Yatambulanga nange mu mirembe n'obugolokofu, n'akyusanga bangi okuleka obutali butuukirivu. Kubanga emimwa kya kabona gyandinywezezza okumanya, era bandinoonyezza amateeka mu kamwa ke.
Naye kaakano bakabona okumanya kuliwo.
Right now the priests wear the knowledge.
Buli omu by'asinga na by'ayogera.
What everyone finds they speak.
Buli omu alina okuyitibwa kwe ye.
Everyone has his own call.
Era buli omu alina engeri gy'abikulirwamu Bible.
Everyone has the ways revealed their Bible.
Buli omu n'omwoyo gwe.
Everyone with their spirit.
Era n'amafuta ge.
And their anointing.
Kwega buli omu mukola by'oyagala fa ku mudaala.
Everyone do what you want, mind your style.
Kino si kya mudaala gwaffe.
It's not our style.
Atakunganyizaamu ne Yesu ye mulabe
we. Whoever never gathers with Christ is
bwe kuba mudaala tulina omudaala gwe.
If it's a style, we have one style.
Yesu ye bazi.
Praise Jesus.
Bwe kuba mudaala.
If it's a style.
Ekkanisa erina kuba kugumu.
Church has to be on one.
Yes, we have
praised Jesus. It means the commands to in a one command. If we say something
is
so 500 shillings and we find you selling it 1,000, we beat you for that. Of going on the stale and you change prices, we have
agreed
on. Things of the church is nothing like mind your stale. For we commanded that we show, we take it to one heaven. After each begins to claim having their own call, even the anointing,
is
to say each one mind your stale.
Tuli mu Malachi esuli yokubiri n'olunyiriri olw'omusanvu.
Malachi 2 verse 7.
Kubanga ye mubaka wa Mukama wejje. Olw'omusanvu katuluddemu. Kubanga emwa gya kabona gyandinywezezza okumanya. Era bandinoonyezza amateeka mu kamwa ke. Kubanga ye mubaka wa Mukama wejje.
Baba kumanyinga mubaka wa Mukama.
Now you ask the message of the Lord.
Irango usubirwamo kuvamu okumanya kuka.
Expected to come out of you knowledge alone.
Biragiro byaka
to. The commands of the Lord.
Nibo bera kabona akagoli ku TV ko vuma.
A priest on television abusing people.
Gori ku radio kwa vuma.
On radio abusing people.
Gori miragundi fa.
You are casting people to die.
Nakati ebindo nga bimaze okubawo.
After all those things have happened.
Yeka tonda gamba tibajja bikolera muri nyali.
God says they are not going to do it in their his name.
Aya genda kuba kubanga teli abawo.
He is going to beat them and no one will heal them. That no one should be there to know who beat these people until you come behind sending a group to tell them it's me who has been beating.
Amen.
Right now, come back to me. We've spent 8 months here as he's been speaking those words.
Yes,
praise Jesus. But he began already to work. Now we must sit and get tight and strengthened. What he tells us to speak is what we speak. What he tells us, keep getting knowledge and keep
on.
For he trains priests who are going to serve with knowledge.
N'olunyiriri olw'omunaana.
Malachi 2 verses 8.
Naye mwe mukyuse mukyamye mu kkubo. Musitaziza bangi mu mateeka.
Omanyi ekibaddewo.
You know what has happened?
Banna bine bakabona n'abasumba.
Prophets, priests and pastors.
Bo baabivaako dda.
They forsook God.
Kati buli omu agamba, naye kati kye tuliko.
Everyone is asking, what are we on? Born again, we began to hide ourselves. Hide. They find, ask you, are you born again? You hide your identity. And
you
say, I believe Jesus. Yes.
But
salvation, no. I will tell you. I will call you and tell you.
The
things which have been done at the Church of Salvation,
decide
what was done first in religions. For they who came in religion ended up in salvation. But our hope as if it's finishing. But it's not to finish. For he speaks that we seem to be killed but we're not dying. As if we are finishing but not totally getting consumed. For every generation raises a new generation up. Just as this ministry is.
Amen. Tulimalachi esula eyo kubiri. N'olunyiriri olw'omunaana.
Malachi 2 verse 8.
Mwononye endagaano ya Levi bw'ayogera Mukama w'eggye. Nange kyenvudde mbafuula abanyoomebwa abataliimu ka buntu mu maaso g'abantu bonna.
Agenda okuwagwa.
He is going to
jubilate.
Then we wait. That is the beginning. He is going to cause them to be despised.
He
is the one they are going to take his son away. He has been raping people in the office. He is going to do it open and arrest them. They would never know who took away their son to do that. It is also going to happen.
Whatever
they have been doing in darkness is going to bring it in light.
Malachi 2 verse 9. Nange kyenvudde mbafuula abanyoomebwa abataliimu ka buntu mu maaso g'abantu bonna. Nga bwe mutakwata makubo gange naye ne mussaayo omwoyo eri amaaso g'abantu mu mateeka. Fena tetulina kitaffe omu. So si Katonda omu eyatutonda.
Oyo si ye kitaffe omukulu.
Is he not the Father in heaven?
Now
these other pastors, where have they come from?
I don't
know why we are on church.
For
our Father, we have
one. But
how many that we have? Put it in humanity.
Is
not our Father one in heaven?
Matthew 23:9.
Do not have any Father on
earth.
For your Father is one in heaven. Besides our physical fathers, which speaks in Hebrews 12,
He
is our spiritual Father. Now we ask.
What do you have to gamba? Spiritual father, who are
you? They will ask you, who is your spiritual father? You know, one father is one in heaven. It is the God who created
earth.
Wanted us to get how many fathers? We have one father.
He
wanted me to tell you what?
Apostle
Ronnie is my spiritual father. Our father is one. What can we do about that? Others, they call us in homecoming. Come back home. We don't know our home is in heaven.
Philippians 3:20
says our home is in heaven.
Pastor,
why do you call us in that place at homecoming? Is that our home? Another puts the conference, who is your father? Pastor, don't you understand we have one Father in heaven?
Malachi 2:10.
Fena
tetulina kitaffe omu. Si Katonda omu eyatutonda. Tukusiza ki buli muntu muganda we. Nga tuonona endagaano ya bajjajjaffe. Yuda akusiza era bakola eby'omuzizo mu Isirayiri ne mu Yerusalemi. Kubanga Yuda ayononye obutukuvu bwa Mukama bwayagala era awasizza omuwala wa Katonda omunaggwanga.
Be careful of the woman they have brought. Most of the women, the Illuminati gave them to them.
They
have to give a person who is more evil than they help you to get more corruptible. Even the one who was understanding, if they marry such a woman,
they
begin getting more corruptible. These women, they have changed, you see, with them with. They have given them women who are more corruptible. Except the one you have been having. They have accepted to enter covenants of
girl power.
And they put things like girl power and all evil programs. But if they are not going corruptible, they do everything that person dies. Like remember the one of the prayer mountain, what it did to him.
At
least to go away, you're going to resist the husband to serve them well. And they plan for you and you go away.
Tulimu Malachi. Esura Malachi 2:12. Akola bwatyo Mukama alimuzikiririza oyo azukuka n'oyo ayitaba.
Olidde bulungi.
Your part clear.
Wakazuka otandika buweereza.
You're working and you're beginning a ministry.
Simanyi owefula. Waji?
You're claiming you're answering God, you've sent me.
Kumbe bilala bye bikutumye.
Yet other things are sending you. All God is going to beat them.
A church on a village, claiming
God has sent you.
He's
going to meet you on the way when you're going to begin.
Not
accept a corruptible generation to rise again. You just dream that Lord yourself is not him who's called you. On the way as you
move,
the madness will begin. You are going to begin what? Must repeat that verse.
Tuli mu Koseya esula eyokubiri n'olunyirwa 12.
Koseya Malachi 2 verse 12. Sonyiweko.
Tuli mu Malachi esula eyokubiri olunyirwa 12. Akola bwatyo Mukama ali muzikiririza oyo azukuka n'oyo ayitaba.
Azukuka nakola ki?
The one who rises and the one who answers. You wake up, you're going to begin a ministry. And you're going to begin things which there is no knowledge of God. This is called new generation with the full knowledge of God. You begin to rise up without knowledge. You answer, they have called me, I'm going to minister.
Malachi
2:12.
Okuva mu weema za Yakobo n'oyo awaayo ekiweebwayo eri Mukama w'eggye. Era na kino nakyo mulikikola. Mubika ekyoto kya Mukama n'amaziga n'okukaaba n'okusebikowe.
Abantu baliyo bakoowu.
People are tired out there.
Abeegayirizi bakaabye ne
bakoowa. The sisters have whipped, gotten tired.
Banakuwavu.
Very sudden. They are the ones suffering most. Now they try to cover it. And they come help the new ones entering. 1 million shilling, which is cast even. They give you, no, you're not going to get peace out of it. If you spend 1 year with that man and you're still rich, you come back and testify to us.
Rich,
1 year, the next, all you have been possessing, it finishes. Even the money they give you to help,
he's not
helped, he's stolen all the blessings and the things you've remained with.
He's
planned you about to make it through. You'll reach the blessing of God. And they buy you with 1 million, which he gives you, that they have helped you. And they must capture them on television, that they can appear. That he helps.
Tuli mu Malachi esula eyokubiri n'olunyiro 13.
Malachi 2 verse 13.
N'okussaayo n'otassaayo nate mwoyo eri ekiweebwayo so tokkiriza mu mukono gwammwe ng'asiimye. Kubanga Mukama yabanga mujulirwa eri ggwe n'eri omukazi ow'omuvubuka bwo. Ggwe wakuusa kuusa.
Bano abakazi baba basinga baba tata.
Most of their wives, they killed them.
Abasinga babalekawo.
Most of them, they abandoned them. They began to sleep outside.
Akati abakazi gye basigale.
Now where the women they left, where left. They did it intentionally. I will leave this woman like a year. She will not be well for her situation. She will get a chapati man. They get in fasting year by year. What happened there? I pray God shows you the things. For
though
I went to see how they did it there. And I don't speak what I never saw, neither what I never read. The other left the wife for a time. When he was in the nation, he was always in the first things. He forgot to honor marriage with all people. And he fasts. Year by year he is fasting. And they will enter that fast for 3 years on the other side. They were in the miracle. Those 3 years they are not accepted to go to their wives nor husbands. Some of you are in here. And you know what he used to do. They created that lust and that loneliness. These were their characters. Even now.
When they
travel abroad,
and they meet
a woman, they marry abroad, even home they have a wife.
You see them,
they don't come back home. And they are abroad when they are well. God says,
He
showed them, He warned them with the women they began with, and reached to forsake them and do things they wanted. Even to trap them until they have fallen in evil. If they were pastors and they were the prophets, and they messed up the husbands they had, and they stole others' husbands. All these God saw them.
Our
moment as of payment has come.
Tulimu Malachi esule yokubiri n'olunyiriri olw'ekuminenya.
Malachi 2:14.
Kubanga Mukama yabanga mujiriro eriggwe n'eri omukazi w'omuvubuka abo gwakuusakuusa. Ne wankubadde nga ye munno era omukazi gwe walagaana naye endagaano. Era teyakola omu newankubadde nga alina omwoyo ogwafikkawo. Era yakolera ky'omu yali anoonya ezzadde eriritya Katonda.
Kakati abakazi bano baabatambulira ddala agamba omanyi eri bwe tubatandika onoonya
Katonda.
You are
there and your spouse bears many things.
When
you reach there,
and you begin
to see others.
When you
go to other gods,
you try
to see that this spouse is killed as a sacrifice.
This
is what
happened.
Others gave up their wives never to give birth
again.
And she remained a woman there, useless, never giving birth, nothing.
But they
don't know what happened to them.
And
they gave birth one child,
and
the child gets to be messed up.
The
woman thinks God blocked them from giving birth.
As
they discover, it's
the man.
We gave things out to the
devil. We
gave all the children to the Lord.
Does
it tell you which Lord they gave the children to?
And you
be there with a child.
They who gave
up their women never to give
birth. And they
died of an accident without giving
birth.
But they gave up their women to the evil
ones.
Even others went to be circumcised in the sea to get powers.
When you
reach the synagogue,
you see a
pyramid of the star of the pyramid.
You'll
see the signs of the Illuminati on their synagogues.
Tulimu Malachi esula eyokubiri n'olunyiriri lwa 15.
Malachi 2:15.
Kale mwekuumenga omwoyo gwammwe, so tewabangawo akuusakuusa mukazi akuusakuusa omukazi omuvubuka bwe.
Nange tukole tutya?
Let's do what?
Batugamba bali.
They tell the others.
Fene batukutira okwekuuma.
They emphasize us to watch over ourselves.
Sikya abakazi bokka ne wakubadde abasajja.
Only of the women or men. Both sides.
Kubanga nkugambye n'abakyala abayimusibwa.
For I tell women who are lifted.
Batta bababa wabala ne babasiriwa za
siriwa za. They killed their husbands and they made others useless and worthless.
Ne babba abakazi baba ali makunga.
And they stole wives of the others.
N'abasajja.
And the husbands.
And
they took them.
And
those they took,
they're
the ones they prayed for where they got powers from.
They
will humble them and obey them in every evil
affairs. And when
you reach those pastors' homes, women pastors or prophets,
they are
not easy people.
You find the man is the
one cooking, washing the children and the dishes.
And
the issues of the matrimonial ceremonies.
They
first ask the Holy Spirit.
Holy
Spirit, help accept to go on the matrimonial ceremony.
With
this, your Holy Servant.
And
you have to first ask.
They
first ask.
The
big things are easy. The world is messed up.
The
church has spearheaded those characters. Others gave up their children, dedicated them there. You say, child, the pastor, you don't understand them. And they honor them there. By the evil spirit which they planted in them. And they put them, clothe them. They change their clothing before they reach church. They will feed them. They know how the child will eat. If they refuse to eat, they have to beg them.
Son of, eat
something. Don't
refuse.
Pastor is going to abuse us.
They
put the child in the wheels and they drive them. They put their car there, they drive them.
When you visit
1 Timothy 3, children as ministers to be examples with good character, but they have children and some you've never seen them.
Yes, yes, we
praise Jesus.
There's
something I remember when we were young. The Spirit led me in a village called Najanankumu. On that village, as we grew up, we had a woman and a husband, and they were our neighbors. The woman was a pastor. This woman and the husband, they had a child who was like a mad child, and they are like a child who is mad. These people, the husband had a school at Waise.
It's
called Happy Hours
Primary School.
Even the wife after put a school in place at Masajja.
But it's a happy time.
It's called Happy Times. But as the Spirit told me, we never knew and understood of that child. But as we started here, I remember that child up now is there. But that child is mad. But the parents are wealthy. And the mother is a pastor. That woman died last year. Not only them who have mad child, but they are pastors. Others took them different nations abroad. And it's not only this nation. It's the entire world. Most pastors enter dark powers. And when they give
birth to
children, they bring, put them in different nations. Others never get ashamed, they remain with them. According to the commands, they got the powers. They told them, remain with your children. Now there's another who has an habit of giving birth out the marriage. But anytime he goes there, things come out badly. They dedicate the children to the devil, they shouldn't give birth. He tries to rape girls, young girls outside the marriage. But the devil cannot accept, they have to get them.
Malachi 2, verse
16.
Kubanga nchawa okugobo abakazi, bwayogera Mukama Katonda wa Isirayiri, noyo abika ekyambalo kye, n'ekyejo, bwayogera Mukama w'eggye. Kale mwekuumenga omwoyo gwammwe, muleme okukuusa kuusanga. Mwakooya Mukama n'ebigambo byammwe. Era naye mwogera nti, twamukooya tutya? Kubanga mwogera nti, buli muntu akola obubi aba mulungi mu maaso ga Mukama.
These are the actions God is pleased with. They steal and do everything which is not right. And this is a new generation. God has brought a new style. They in the synagogue and they say it's that new generation with new style.
Rema word, it's
Rema word, no more Bible. Praise Jesus. Sometime back when we were still in Chitende, a pastor was in Kajansi. That day I visited the synagogue. But he spoke a word. He spoke to the girls, how can you pass 10 men and no one has proposed to you? And he told them, this is the new generation. He showed them a style of clothing. He told them, they are pastor. He's going to cut a hairstyle and put ZJ in the head. People shouted over that.
Malachi 2, verse 16. Kubanga mwogera nti, buli muntu akola obubi aba mulungi mu maaso ga Mukama. Era abasanyukira.
Anti baraba aba wasente.
They say he's giving him the money.
Oba Katonda nanyini musango ali muddawa. Nti oba Katonda nanyini musango ali luddawa.
Kakati ngaba bikola baka dawa.
They are doing it again rich.
You
to steal.
Ori amugamba gwechebo obereyo.
I told him you are there.
Opira muchimu cha 10 na chiwebwayo.
Tithe and offering. We steal through seeds. Another was quarreling with another pastor. People recently say, let's do that for us, what's making others pass through. Begin your ministry and we move on. You took graft from others. That's why no one needs another ministry when they have agreed. To first fight with your pastor.
People
begin your ministry as you're fighting each other.
Malachi 3 from verse
1.
Laba, ntuma omubaka wange, naye alirongosa ekkubo mu maaso gange. Era Mukama gwe munoonya alijja mu yeekaalu ye.
We need him to come in his church himself.
Nti era Mukama gwe munoonya alijja mu yeekaalu ye nga tebamanyiridde.
Nga bwe yajja kuli n'abasiŋŋaana.
As he came last time he found them in John 2.
Nga bali mukola ssente bakusatuusa.
Making money, exchanging
money.
We want him to be, come with a serious rod. Last time he tied a clock.
And he beat
them just from the temple. He's going to come back our Lord Jesus. So he promised us. He's going to be with us to the end.
He'll
appear through his Holy Spirit. Until we shall see him in the door of heaven. Now we ask the Father.
Except
the Lord come in the church. Our Lord Jesus.
For
when he accepts the power. Since his spirit comes in our midst. Even though he doesn't come directly, he went to him on judgment. He sends his spirit and he gets back. Remember, as he came when they are not aware, everyone was on business.
Jesus passed
the temple where they never knew he owned it. Where has he got authority to chase us in the temple? Yet he's the owner of it. Even this time he's going to come where they don't know who is beating them. The owner when he has come.
Amen.
Malachi 3 verse 1.
Era Mukama gwe munoonya alijja mu yeekaalu ye nga tebamanyiridde. N'omubaka w'endagaano gwe musanyukira laba ajja bw'ayogera Mukama w'eggye. Naye ani ayinza okumugumiikiriza? Naye ani ayinza okugumiikiriza olunaku olw'okujja kwe? Era ani aliyimirira ye bw'alirabika? kubanga alinganga omuliro omuliro gw'oyo alongosa efeza era nga sabuni owaboozi
ayoza
buli
ekitasaanidde wakiri abamu ajja banyika mu jiki w'omwoyo
at least to put others in the jig of the spirit. He has to bring and wash the church until there are saints and holy people there.
Amen.
Mm-hmm.
Malachi 3 verse 3.
Malachi 3 verse 3.
Era litulango oyo alongose feza najimalamu amasengere. Era alirongosa batabani ba Levi. Era alibasengejja ng'ezzaabu ne feza. Awo waliwo awo baliwaayo eri Mukama ebiweebwayo mu butuukirivu. Awo ekiweebwayo ekya Yuda ne Yerusaalemi ne kiryoka kisanyusa Mukama nga mu nnaku ez'edda era nga mu myaka egyayitawo.
We are to see of him like
it was in the acts of the apostles and the prophets. Let there be a joy within the Lord, even to please him. Let's go to Hosea 7, verse 6. Just quickly
come through.
Hosea 7, from verse 6.
Kubanga bategese omutima gwabwe ng'akabiga nga batiiga obusungu bwabwe bwebaka ne bukeesa obudde enkya bwaka ng'omuliro ogwaka
ekiro kyonna basiwa beesinga bye tutya
all the night they are plotting how they're going to steal.
Nakera ku machanga alina enkwe ze bulungi
nnyo. And he woke up in the day when they have their schemes.
Naja na yemira nga yogera ngo musajja
wa amaanyi. And he comes standing to speak like a great man.
Naye nga tudde omuliro akabiga.
But he's full of an oven. He's going to fly you.
Agenda kubasika. Waulira ke kigambo yasise munne.
Have you ever heard of that word? A person flying another?
Aba kufeze.
He scorned you.
Tuli mukose esule y'omusanvu n'olinyira omusanvu.
Hosea 7:7.
Bonna babugumye ng'akabiga. Ne balya abalamuzi baabwe. Bakabaka baabwe bonna bagudde. Tewali ku bo ankaabira. Efulayimu yeetabula mu mawanga.
Kati ab'ekkanisa balinga ate abali mu
nsi. Like you see a person selling themselves on the rock. Even the ones sitting on the singing on the pulpit of the church, they appear the same. If you see people sitting in the congregation with the short skirts, and
the
boys with the trousers falling down on their bums, you find a born again is breaking like a funny person in the world. And he's born again. You find
that
they are singing
the
hope of Jesus.
No,
we saw television.
44.
Another gospel. Damaged trousers is singing gospel. What is this in the church? They are like people in the world. This is a pastor's television. What is this I am watching on it?
Jesus,
jamming Jesus.
Yes, miracles and what? Yeah.
Who said that? That
they're
just for Jesus, they're shaking up. But they scratch their clothing. Even the pastor of Channel 44 sits on his
couch,
he's watching his bald head, his support. When we speak here, God is
crying.
People are doing things. Ask him, he doesn't watch his television to see what's on. People to kiss public one solid hour, they are kissing.
Tuli mu Koseya essula y'omusanvu n'olunyiri lwa munaana.
Koseya 7 verse 8.
Efulayimu yeetabula mu mawanga. Efulayimu mugaati ogutakyusibwa. Bannaggwanga balidde amaanyi ge so tamanyi. Weewaawo atobese envi. So tamanyi.
Bakaddiye n'okaddi. Basajja bakulu.
Old men.
Niye ali kutivya arabe byekisiru.
But he's watching foolishness on that.
Yati yabikulembeddemu nobiragiriza bibe.
He commanded the programs to be on.
Ameje n'envi mazima n'empala tayino mukwe.
Even bald head.
Niye ngawula byanyumira byakivubuka.
What is into is like a youth, a young man.
Era waliwo gye batuuke nga bagenze obuulira enji.
And the person they reach and they're about to preach.
Nibateekako gago.
And they put on glasses.
Ngatebo mtanga muyaye.
And you find him a funny person.
Ngareyo abamwe mitu bajikuba dai katika kufuli
dai their heads.
Aba ebintu bya kanisa biwu.
Things of the church are amazing.
Era mujja kwewunya lwacho musango kuli mu nyumba.
You'll be surprised why judgment is right in the house.
Ati je kusokera.
For it happens first in the house.
Bizibwo kugana abana banayibo kunywa
njaga. It's hard to stop children of the neighbor to smoke cocaine.
Ngabe wo benyini banywa
njaga. When your very own children smoke it.
Kati ngati tunda bakogera kuba na dini.
Before we speak of religious people.
Na abantu abali munsi.
The people in the world.
Kati soko tuogere ku kanisa yenyewe.
Let's speak of the church itself.
Amen.
Kubanga abo kuduka balina kuduka nga bajja mu
kanisa. They run have to seek refuge in the church.
Naye bwe baba nga kanisa yeri bwete.
If church is like that.
Kati makulu kyoro okubulira abo wabweru.
What is to preach to people of the outside.
Kubanga bwatuka eno gwe bonono.
When they reach in the church they are corrupted.
Koseya esula y'omusanvu n'olunyiriri olw'ekkumi.
Koseya 7 verse 10.
Era amalala ga Isirayiri ye mujulirwa gyali mu maaso gange.
Bwe yagala okakasa ebibaliko kulabira ku malala gaabwe.
Upon them see on the pride upon them.
Era naye nti era naye tebaddanga eri Mukama Katonda waabwe so tebamunoonyanga. Ebyo byonna newankubadde nga bimaze okubaawo. Era Efulayimu alinganga ejjiba esiru siru eritalina magezi. Bakabira Misiri
bagendayo ne banoonya amaanyi
g'ekizikiza.
Bagenda eri Obwasuli. Bwe baligenda ndibasuulira ekitimba kyange.
Kaakati eyo nga bagenze.
Now once they have gone.
Oli aleeta omusota mu kikapu.
Another brings the snake in the
akuteeke mugondi mukatutu.
Put it on the pulpit.
Mukimuli.
In the flower.
Omusota kugenda vayo wali eri kugondi.
The snake is going to come out.
Nga ava mu nyonyi.
As is getting from the plane.
Mugambe fe tutwala tuwalu.
And you don't take us, we got saved.
Twagambye tuwa sadaka meka.
We told you to give us how many.
Yukira kuite kuba musota gwa dada.
Remember that is not a real snake.
Mbira mba jinsi beri ba malaika
abako. They have fallen angels in them.
Ejimu jiri jitandisa okuli olyoma kubututi.
Others have begun to accuse on the
pulpit.
You have eaten us so much. We want to appear.
Abagambye nga bagenze bulijjo batulima mu bagenda Isirayiri.
Deceived us always traveling to Israel.
Kumbe bageze kunonya manyi gaji.
Yes, they have gone to seek for evil powers.
Kakati agenda bali na mukubo nga bakobawo.
He's going to wait them on the way coming back.
Uri agwe daru aje omusota gwe.
Other get mad. Agusibe mu yago. Snake and put it around their neck.
Ayingere chipuka
kampala. And enter the city Kampala with their snake.
Bino byonna mu bisuubire yakugambye omwezi guno
amen. Koseya esula ya musanvu olunyiri lwa kkumi na bbiri.
Koseya 7 verse 12.
Bwe baligenda ndibasuulira ekitimba kyange ndibassa wansi ng'ennyonyi ez'omu bbanga.
Kati mulimu n'abamu batambulire mu mbwengula n'abaloga ekibuga kino baafuuka nga mizimu.
They are some moving in the city as birds.
Naye abamu bagenda kubassa direct nga bameze n'amayembe.
Are going to be brought down as they have gone with horns.
Abadde asunga munagenda aluga abantu.
Flying in the city bewitching people as demons.
Gujjako abamu babasitula n'obasitula makunga niombo
Others are literally on the seats that they are praying in the
streets.
They who bewitch people in the space, they are like demons. And
then
all of you come to my place. Get sick and have problems to get to their place. As they will be in the space up there, they will be brought down in the city.
Tuli mu Koseya esula ya musanvu n'olunyiriri lwa kumi na bbiri.
Koseya 7:12.
Ndibakangavula ng'ekkuŋŋaaniro lyabwe bwe bali bwe baaliwuliranga.
Kaakati oba nga bakola amannya mu nsi yonna.
If they made names in the entire world.
Bagenda bakwata nga buli gye bakomuwulirwa
ennyo. The more.
Gye baamuwulira mawanga gonna.
The more they preach the
nations. Okukitegeerako.
They are going to be known about. It's not going to be secret. The
more
they had them and they had fame, even to make names in the world, it is going
to
expose the things they have been doing and using.
Amen.
It's not going to be in Kampala long. Everywhere they have, however, it will come to them.
Not
even in Uganda alone, in the entire world. The more you were hurt, the more they are going to hear the powers of darkness you are using, even the way you twisted the gospel.
Tuli mu Koseya esula y'omusanvu olunyi lwa kumi na ssatu.
Koseya 7:13.
Zibasanze kubanga bawabye okunvaako. Okuzikirira kubatuukeko.
It's not us who
are
pastors. This is God the Father.
Amen. Kubanga bansobezza. Newankubadde nga njagala okubanunula. Era naye banjogeddeko ebyobulimba.
He wanted to redeem them.
N'azibikiriza okumala
akaseera nebongera
ne balimbe
n'agamba
kati ebyokubawonya
mbivuddemu
kati saawa yakukuba bukubi
nakusaanyaawo.
Atuli mu Koseya essuula ey'omusanvu n'olunyolo kkumi n'ennya. So tebankaabidde n'omutima gwabwe naye bawowogganira ku bitanda byabwe.
With evil spirits which have captured them.
Sacrifice,
go.
And they
wake up. All your days they sacrifice you.
Tuli mu Koseya esula ya musanvu n'olunyolo kkumi n'ennya.
Koseya 7:14.
So tebankaabidde n'omutima gwabwe naye bawogganira ku bitanda byabwe. Bakuŋŋaanira eŋŋaano n'omwenge.
Kiki ekibakuŋŋaanya?
What makes them gather?
Migati.
Bread.
Guruza bakuyita mukuŋŋaane mutegeere.
You think they called to gather to know God?
Banjeemera. Newankubadde nga nayigiriza n'enyweza emikono gyabwe.
Ye mwennyini yali abasimbye.
He himself had planted them. They did their own things and they shared the territories. When you go to some territory, they say this is so and so's territory.
Koseya esula ey'omusanvu n'olunyiriri olw'ekkumi n'ettaano.
Koseya 7:15.
Newankubadde nga nayigiriza n'enyweza emikono gyabwe era naye banteesezzaako obubi.
Abantu be yali eyimusa mu ggwanga ate be baatula ne batandika okugenda mu nnyanja okunoonya
amaanyi,
ne bateesa engeri y'okubanga abantu babamalamu okumanya
Katonda.
Bakomawo naye si eri oyo ali waggulu.
Babagamba n'okulaba bane tugenda kwenyeza Mukama
naye
nga ye akimanyi beenenyeza Mukama oli
yamunyezezza.
Tebagoroza n'okwenenya
kubatekatekwa
kakati kankubuuza
ekyo
omuntu akatugenda kwenenyeza Mukama yanyize nga takunyonyodde yanyize
bekinyize. got hungered and never explains how, your family is repented to the Lord. As we repent to my God, he got angered. When shall we repent to our Lord?
When you
repent to the living God, repenting to him. And the people who claim to preach righteousness, they even bring repentance but not in truth, not to the living God.
They say
repent, God is angered.
He's
about to put the demons are angered.
Hosea 7 verse
16.
Bakomawo naye si eri oyo ali waggulu. Bali ng'omutego ogulimba.
Balimba Katonda mbu Mukama, jangu tukwita
you and they cry.
Agenda okulaba bamwetaaga babbi.
This is the one who needs the thieves and robbers.
Naye si bwe tugenda okukola
kitaffe. But we are not going to do that to the Father. We are going to totally come back to him. For we
have
got this of coming back. Even the same proving is continue to want to know him as the means of foreknowledge of God.
Hosea 7, verse 16. Abakungu baabwe baligona ekitala olw'okukaluka okw'olulimi lwabwe. Kuno kwe kuliba okusekererwa kwabwe mu nsi y'Emisiri.
Ab'omunsi bonna bagenda kuba mu nseko.
People of the world are going to be laughters.
Ate Katonda yagenda okubasanyusa.
God is going to make them happy about it.
Okuba abantu bano.
Okay, he's beating these people.
Tuyingide mu y'omunaana olunyiro kumi n'olumu.
Hosea esura ya 8 olunyiro kumi n'olumu. Kubanga Efulayimu ayongedde ebyoto okuleeta okwonoona.
Everywhere they are planting. You think they are planting ministries to save people, to steal. Even the one with five members is called a spiritual father. Five. He too has made programs with them of buying a car for the pastor. At least we borrow the car, we pay in
installments.
Every month we bring how much? 5 people.
Hosea 8:11. Kubanga Efulayimu ayongedde ebyoto okuleeta okwonoona. Ebyoto kye bivudde bibeera gyali eky'okuleeta okwonoona. Newankubadde nga muwandiika amateeka gange mu biragiro kakumi biyitibwa kintu kinnaggwanga.
Newankubadde nga abawandiise
Bayibuli
ayinga ayogera ku mateeka
emitima
gy'abantu
gabaana.
Abantu babeera bakola okusinziira ebyo omusumba
byabagambye.
Tuli mu Hosea essula y'omunaana n'olunyiriri lwa 13.
Hosea 8:13.
Saddaaka ez'ebyange ebiweebwayo bawaayo ennyama okuba saddaaka ne bagirya.
They
themselves, they stone the tithe.
Ne babigulamu amamotoka
and they buy cars and other things out of them.
Songa ati yagamba bireetewo mu nyumba mulimu okugulamu ekyokulya.
He said it's brought in the house not to lack food.
Kuyamba abantu abalala beetaaga.
To help other people in need.
Mpozi nabo okuyambibwako
mu bwetaavu. Maybe themselves be helped in their needs.
Naye benyini baleeta ebiweebwa ate ne babyejjukira.
They bring the tithe offerings, they turn, they eat them themselves.
Bazimba amayumba amarungi.
And they build good houses.
N'okugula amamotoka ag'ebbeeyi.
Even to buy expensive cars.
Omusigana emmotoka ya bukadde lukaaga.
And the person drives a car of 600 million shillings. But people in need are in his church seated. He minds what? What are you before him? Do you know where he got things of power? And do you know how he sleeps in the night? He sleeps with spirits when they are strong on him the entire night.
Hosea 8:13. Saddaaka ez'ebyange ebiweebwayo bawaayo ennyama okuba saddaaka ne bagirya naye Mukama tabakkiriza.
Tebabakkiriza kulya bimu
byakkumi.
Bo bennyini babifuukira ne batandika okubirya.
And ate them themselves.
Even
the Levites were given a portion of the tithe and the offerings.
Not
to take it all by cousin eats. God has never accepted it to be eaten. No. And no scripture say that a tithe will be for pastors.
Hosea
8 verse 13.
Kakano anajukira obutali butukirivu bwabwe n'abonereza olw'ebibi byabwe balidda mu Misiri kubanga Isirayiri yerabidde omukozi we n'azimba ennyumba era Yuda ayongedde ebibuga ebiriko enkomera
bazimbye bulungi
mayumba very well houses
mayumba
they have reached their homes
ugambirawo Katonda ali nabo
you say God with them.
Akosea 8:14.
Naye
ndiweereza omuliro ku bibuga bye.
Ate bimwe nyumba zabagenda zikumako
muliro. God is going to burn them with fire. They will never know where it's come from.
N'amamotoka ga.
Even their cars.
Akati kankubulira ekigendo bakugwanga.
What's going to be a
problem? Olafi kokuwa wawulira kuitwa kwegwanga.
Maybe you heard of the call of the nation.
N'okiyita
ekyokusa. And you thought a job.
Naye kuruno ru.
But this time.
Ujja kakasa.
You will prove.
Ekyo kirinde bulinzi.
You wait for it.
Amen. Kosea 8:14.
Hosea 8:14.
Naye ndiweereza omuliro ku bibuga bye, era gulyokya ebigo byabyo. Kosea 9:1. Tosanyuka, ayi Isirayiri, n'essanyu ng'amawanga. Kubanga ogenze ng'oyenda okuva ku Katonda wo. Weegomba empeera ku buli guliro.
Buli wonna waalaba atuuka n'agamba eri edduka nditwala.
Kosea 9:2. Egguliro n'essogolero tebiribaliisa n'omwenge omusu gulimuggwako. Tebalibeera mu nsi ya Mukama, naye Efulayimu aliddayo mu Misiri. Era baliriira mu Bwasuli emmere eteri nnongoofu.
Katugere ku nyolo musanvu olw'obudde tufunzeemu.
Kosea 9:7.
Ennaku
ez'okubonerezaamu zituuse. Ennaku ez'okusaliramu zituuse. Isirayiri alikimanya. Nabbi musirusiru.
Olowooza balimu ku magezi
wadde.
Oli omuntu adda ku TV n'abeera okwo
ng'awemulan'asika
n'atulananga
amasumanyobakyaloaba
tategeerera
ddala
bw'omanyi mwe temwagala mbu nabbi tebamwogerako katonda agambye nabbi musiru
alaki
takola bya kisiru temubiraba bumulowooza buli nabbi abeera
mutuukirivuolimu
bannabbi bo nga basiru
ddala
tuli mu Kosea 9:7. Nabbi musirusiru omusajja alina omwoyo alaluse
kaakati munne yagwetera
what is going to be in the nation? Expected to be with the spirit is a mad person.
He's
frozen mad to speak whatever he finds. And they are going to experience physical madness. The one you expected to be in serious spirit and he has been doing like this and people are calling in that posture. He's
going
to come with the pulpit when he's mad. And he
would
do his funny. He will ask you a song of Nanduja and he would dance. The one you expect to be in spirit. What the world is on. He said this
month.
Most of what he's been doing behind.
Kosea 9:7. Omusajja alina omwoyo alaluse olw'olufulube lw'obutali butuukirivu bwo. Era okubanga omulabe nti era okubanga obulabe bungi. Efulayimu yabanga mukuumi eri Katonda wange. Nabbi, ekyambika eky'omutezi w'ennyonyi kiri mu makubo ge gonna.
Tebalina gye bagenda
kutukiratwatusabaesaalayotaolunakuolwokubiritwakampingisa
bamalayika wonna mu nsi
yonnaokuteega
bannabbi bano n'abatuma
ab'obulimin'abasimba
muli mawanga gye bagenda
okuddukirabaasuubira
nti Katonda bwanaamusuwaza
wanaddukemugwangeddala
naye nayo bagenda kubasangayo teri
kudduka.
Koseya essula ey'omwenda n'olunyiro omunaana.
Koseya 9 verse 8.
N'obulabe mu nnyumba ya Katonda we. Yeyononye nnyo nnyini nga mu nnaku ez'e Gibeya. Alijjukira obutali butuukirivu bwabwe. Alibabonereza olw'ebibi byabwe.
Yes, he was
praised.
Genda kuba abonereza olw'ebibi.
He's going to be punished there for their sins.
Koseya 10 olunyiro
Koseya 10:11 n'emu. Era Efulayimu ntenduusi eyigirizibwa eyagala okusamba eŋŋaano naye ninnye mu bulago bwe nti era Efulayimu ntenduusi eyigirizibwa eyagala okusamba eŋŋaano naye ninnye mu bulago bwe obulungi. Nditeeka ku Efulayimu alimweraga nti nditeeka ku Efulayimu alimwebagala Yuda alirima. Yakobo alikuba amavuunike. Mwesigire mu butuukirivu. Mukungule ng'okusaasira bwe kuli. Mukabale ettaka lyammwe eritali ddime.
Tuli ku mitima gyaffe wano.
We are on our hearts here.
Yasigako ekigambo kye.
Which source is what on.
Tusobole okwetegereza.
That we may align ourselves.
Kubanga obudde butuuse okunoonya Mukama okutuusa lw'alijja n'abatonnyesaako obutuukirivu.
Yes, he was
praised Jesus.
Tuli mu biro ebyo.
We are in those seasons.
Okunoonya Mukama.
To seek the Lord.
Okulabikanga paka nga tonnyesezzaako obutuukirivu.
Until he train righteousness
upon
us. The church will be holy. And we ask this pastor, when he appears to appear with his rods of shepherding, these rods,
six
of them in Zechariah 11, from verse
7
down.
Zechariah 11:7. Awo nendiisa ekisibo ekyokuttibwa weewaawo ennafu ez'omu kisibo ne neetwalira emiggo ebiri. Ogumu ne ngutuuma nti
ekisa.
Omulala ne ngutuuma nti
obumu.
Nendiisa ekisibo
kakati omusumba ono.
Now this pastor,
kama wafe Yesu,
our Lord Jesus, Father and the Holy Spirit, he comes with two rods. One is called grace, another unity. All who don't want to be the unity of Christ,
it's
in Ephesians 4, the unity of the gospel, of the faith, of the baptism, of hoping for heaven,
he
is going to be beating them. They will be given grace, he will gather them, he's not going to beat all people.
He's
come with two rods. One is called grace, another is called unity. They find with evil intentions, you are going to face a problem. And he said, after appearing with these lords, he's going to do this.
Zechariah 11,
verse 8.
Nenziyawo abasumba abasatu mu mwezi gumu.
In one month,
basatu wansi,
three down.
Amen.
Yes,
praise Jesus.
Weegendereze ku kigambo kino.
Be careful of this word. I expect these words have come out on 10. You note it very well. September 10th. In 1 month, three will be down. Every month.
Zechariah 11, verse
8.
Kubanga ememe yange bali bagikoyeza n'ememe yaabwe nayo ng'etamwanze
nga bakoye basatu buli mwezi
every month.
Zekariya sura ya 10 n'emu olunyi lwa 9.
Awo
ne njogera nti siribaliisa ekifa kife bufi
some he told them that don't forgive some, kill them just.
Tuli mu Zekariya sura ya 10 n'emu olunyi lwa 9.
Zechariah 11 verse 9.
Ne njogera nti siribaliisa ekifa kife bufi ekigenda okujibwawo kijibwewo.
They are going to be taken away. They kill, they will kill.
Ebisigalawo biryangane.
Abasigaddewo beevumeevume.
They will remain, they will fight each other.
Nti ebisigalawo biryangane ekimu omubiri gwakinnaakyo. Nentwala omugo gwange ekisanyukirwa
ekisa.
Nentwala omugo gwange ekisa. Nengusala wakati ndyoke nsibe ndyoke ndibye endagaano yange ginalagaana n'amawanga gonna. Negumenyeka ku lunaku olwo.
Agenda bakubaka kufuse gwa maswansu.
Beat them until it's broken in pieces.
Zekariya esula ya 10 n'emu olunyi lwa 11.
Zechariah 11 verse 11.
Negumenyeka ku lunaku olwo bwe kityo abanaku ab'omu kisibo abaali bampulira ne bategeera nga kino kyekigambo kya Mukama.
Abalimu ababadde banakuwalira embeera
z'ekkanisa. They have been getting certain of the will of the church. And they wonder what's moving on.
Bali manya nebaga Mukama akubi.
They will know and say God has beaten.
Era tufe katujuke.
And let's change.
Tuli mu Zekariya esula y'ekkumi n'emu n'olunyi lwa 12.
Zechariah 11 verse 12.
Ne bagamba nti obanga kirungi mu maaso gammwe mumpe empeera yange. Naye obanga si kirungi mulekeeyo. Awo ne bagera okuba empeera yange ebitundu nti ebitundu asatu eby'effeeza. Mukama n'angamba nti bisuulire omubumbi omuwendo ogutuukiridde ddala gwe.
Katugende ku lwa 10:16 tuyite mu bwangu tubugenze.
Zekariya sura ya 10 n'emu 16. Kubanga laba nze ndiyimusa omusumba mu nsi atalizifaako ziri ezibuze. So talinoonya ziri ezisaasaanye. So taliwonya ziri ezimenyese. So taliriisa ziri eziyimirira. Naye ennyama y'ezo eza ssava aligirya.
You
know this shepherd?
No. Waliyo omusumba ye nga tasaasira
bamuyita kufa. There is a shepherd who has no mercy, is called death.
Ali eri mugundi mu Zaburi yana mu omwe.
Is in Psalms 49.
Omusumba wabono.
The shepherd of the evil people.
Wayogerako gwagenda tasaasira takola.
He has no mercy, nothing.
Kuba andu atte bichi yonna
oyo. Beating with sickness.
Atambira ku ndogo ye.
He moves on the yellow horse. That horse which is yellow.
Ali mukubikura mukaga.
Is in Revelation 6.
Ujja kulaba ne byakozesa.
You will see even what he uses.
Ndwatte ebintu
mwezibu. Things which are hard.
Yoyo musimba gwabagamba.
The shepherd is speaking of here.
Tuli mu Zekariya esula ya 10 olunyi lwa 16.
Zechariah 11 verse 16.
Era alitiemula ebinuulo byazo.
omanyama mbagaya tandika okubera ne katuti
yekange are going to be on the pulpit and they will be afraid of what is around them. Who has been beating me? I saw a big slap heading my way. The shepherd
will
do the evil pastors.
Amen.
He's going to be there,
will see a big slap will fall down.
You come back, hallelujah.
And you stood well in the spirit. What do again is falling down? You run away from the pulpit himself. What is going to happen?
God
spoke words of these people in the night of yesterday.
Yes,
praise Jesus. And they gathered the scriptures, gave them to me.
Yes.
What I've shown you, teach them. I am going to work as I've spoken.
Yes,
praise Jesus.
You know
the shepherd death was going to do what is meant. Another is going to get malaria. Pastor, what is wrong with him? What's wrong with him?
Malaria.
You know the works of death?
Another
will say, Pastor, this spear coming on the pulpit, he will run from it. What is going to happen?
Remember,
he said, "We'll beat them as he hides from them." He chases you, leaves you 2 days, you rest.
It refuses to
stand proper, he seeks for you again. Repeat that verse as we wind up. We began to repent the Father. We will come in officially.
Five years,
but for the words.
Tuli mu Zekaliya essula ya 11 olinyira 16.
Zekaliya 11 verse 16.
Kubanga laba, nze ndiyimusa omusumba mu nsi, atalizifaako ziri ezibuze, so talinoonya ziri ezisaasaanye, so taliwonya ziri ezimenyese, so taliriisa ziri eziyimirira, naye ennyama y'ezo eza sava aligirya, era alityemula tyemula ebinuulo byazo.
As you
stood
and he breaks you, as you've been stunning and you're broken, even to threaten you with a slap, you see a big slap heading your way and you dodge it and you begin to pretend. As you're pretending the second time, another slap is coming, like the day of King Belshazzar. A hand was written for him like
that.
You are foolish, no understanding in you. You are abusing me for what? You've written what in the forehead? People look at you, they don't see the word in you. You know, becoming people were mad. You boy, why have you
read
those red words? Come here. Look at the people, they see you. Pastor, he has nothing on him. As he's got the other, another is from the forehead. Another is in the chest, where his breath is funny banners.
Tuli mu Zekaliya essula ya 11 olunyiri lwa 17.
Zekaliya 11 verse 7.
Zimusanze omusumba ataliiko kyagasa.
Tebalina makulu wadde.
They are useless.
Era kati kibagwiridde kino.
And this is the problem has happened on them.
Zekaliya essula ya 11 olunyiri lwa 17.
Zekaliya 11 verse 17.
Zimusanze omusumba ataliiko kyagasa aleke ekisibo. Ekitala kiriba ku mukono gwe ne ku liiso lye erya ddyo.
Owulidde kibaddewo?
You've heard what's happened.
Ajja genda olaba.
You will see a big sword.
Ani oyo bane? Mpozi ndi musomba.
Maybe I'm a pastor.
Hallelujah.
Hallelujah. Aba chatunda. As he's looking, another one is coming. Don't take my eye out.
Hehehehe.
Problems have come. And be careful. For he has proclaimed this month. He has been holding one. He wants to handle three each month.
Amen. Zechariah 11:17. Ekitala kiriba ku mukono gwe ne ku liiso lye erya ddyo. Omukono gwe gulikalira.
Mulimu abagenda okukala emikono
egikutte.
Akutte wano omukindaali.
Holding the microphone like this.
Okufukirawo nga mukalu.
And the hand gets to be dried. And the microphone will fall itself. The hand cannot hold it.
Bulijjo bagikutte nga boogera
byabisiru. All along they held it speaking foolishness.
Zechariah 11:17.
He's an illuminati, he's refused to speak. And one eye will block.
Hallelujah!
He will struggle with one eye.
This
illuminati hiding here.
The
sign is going to open on you openly in the people. You're going to blind one eye to prove which side you've been on.
I hear
you're finished. Let's go in prayer.
We are going to pray. Wasubiza tinze mukama abayigirize okugasa. Wasinzira mu Isaya ya 40:8 kuva ku 12 n'okugira. Tulabye ekigambo kyo kyeyogerako mukama waffe Yesu ng'asinzira mu Mika esula y'okuna. Bonna balijja okuyigirizibwa mukama. Bwe wawusibuka kabaka ba kabaka twazze ku lusozi lwo olutukuvu Sayuni olw'omuggulu. Era nga tuli mukungaana olw'abatukuvu tebayogerako mu kika ekitukuvu mu Efeso esula y'okubiri. Bwe tukunganya okulaba ebigambo eby'amagezi eby'obwakabaka nga bwe kiri mu bakolinso ekisooka 14 onyotandika olaba 5 n'okukwira weebale ayi kabaka bakabaka kitaffe omuyiza ebintu byonna kubanga tutuukiriza era otutuukirizaako ekigambo ekyo ekiri mu Isaya esula ey'okubiri bonna balijja okuyigirizibwa mukama ku lusozi lwe era tewaliba n'omu aliyigiriza munne mu biro ebyo kama ng'otuyigiriza leero olw'okugasa kuno okutuukiriza ebigambo bya mukama waffe Yesu yayogera mu Yokaana esula ey'omukaaga oyogera nti bonna abalijja gye ndi bateekeddwa okuyigirizibwa kitange ayogera nti bwemutayigirizibwa kitange temuyinza kujja gye ndi ayita ati omulungi gw'atuma omwoyo mu masekkati gaffe okutulokola era okutusomesa n'okutuyigiriza byonna nga bakiri mu zabuli eya 14 onyolwasatu gw'otuma omwoyo gwo nebikolebwa era ekigambo kyatusabira omwoyo mutukuvu okujja mu masekkati gaffe weewaawo weebale nnyo mukama kubanga mbakolisa ekisooka esula ey'okubiri ayogera ng'ogamba kaakano sibu kabaka bakabaka twabiikulwa ku lwaffe wabula ku lw'omwoyo wa Katonda era ng'ani amanya ebyo ayi kitaffe omulungi okugyako omwoyo tulabye sibo katonda ffe ebigambo by'okugamba naku olwaleero ebyokutukuza erinnya lyo ng'essaala ya mukama waffe gye yatuwa mu Matayo esula y'omukaaga bw'eri n'olw'omwenda n'okukiira ne mu Luka 14 oyogera nti kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe kiseera ffe okuwa ekitiibwa erinnya lyo oyogedde mu Malaki essuula ey'okubiri oyogera ng'ogamba si kwammwe bwe baakabona okusaamu ekitiibwa erinnya lyange era n'okugondera ekiragiro kino ayi kabaka bakabaka n'okukuuma okumanya kusanyuwe kubanga oyogedde nga tulina ggwe kitaffe omu ali mu ggulu era omuntukuvu akakasiza ng'agamba tetulina kitaffe omu si ye Katonda eyatutonda mukama twegaana bonna abayita ba taata mu mwoyo so nga sibo ayi kabaka bakabaka era nga tukusaba omutonzi waffe otukulemberemu okkiriza okutokola okkiriza okutuza obujja okkiriza okutununula sebo kabaka bakabaka omwesitiko weebale nnyo sibo kitaffe omuyiza ebintu byonna kubanga otukwatiddwa ekisa era otulokodde era otuzizza obujja mutonzi waffe tukkiriza nga gwe kitaffe era nga gwe yatusangamu omwoyo nga bwayogera mu Isaya ey'63 otuseemu omwoyo wo ng'osonyiwa obutali butuukirivu bwonna bwe twakwegaana mu biro ebiyise ate mukama waffe yatukuutira ng'ataya 23 temubanga ne kitammwe omulalo w'omwoyo mu nsi kubanga kitammwe ali omu ali mu ggulu era gwe kitaffe eyogera Ezekiel 18:3 emyoyo gyonna gigyo era gwe kitaawe emyoyo gyonna era mwoyo mutukuvu yakakasa mu Ibulaniya 12:9 emyoyo gyonna yegwe kitaawe waagyo weebale kubanga gwe kitaffe era tukwaniriza otwale obwannannyini mu mitima gyaffe mu magezi gaffe kubanga watukula n'omuwendo ogw'omusaayi gw'omwana wo mukama waffe Yesu nafe tuli gyoli okuba ezzadde ayi kabaka liwasuubira era liweesunga ennyo osinzira mu Efeso esula esooka tiwatuyita okubeera abaana abatukuvu mu musana era seba okukuweesa ekitiibwa tukomawo gyoli kitaffe omuyiza ebintu byonna ng'osinzira mu gulu eyo otuukiriza ebigambo byewayogeddeko era byewayogera edda mu bannabbi abangi bye tusomye leero ayi katonda ffe oyawulemu muffe aweereza katonda muweereza omutukuvu n'atali osonyiwe ezadde lyonna erikwenenyeza mu nsi yonna abantu bonna abakuyayanira katonda omulamu era omwesigwa okkiriza emmeeme zaffe okkiriza emitima gyaffe okkiriza amagezi gaffe mukama okkiriza okuweereza kwaffe okuli mu magezi go ayi kabaka wayogerako balumi esula 12 tukomawo ayi kitaffe gy'oli era nga tukwenenyeza byonna bye tukoze mu linnya ly'omulenzi wo mukama waffe yesu by'otatutuma era bye twakola ebyo by'otayagala nga bwe yatulagamba Matayo 7:1-3 ng'ayogera bangi sibuli ayogera nti mukama wange yalingira obwakabaka obw'omuggulu kubanga bangi balijja nga bagamba twabulira enjiri mukama enjiri n'ekyusibwa bwetyo ntubuuliramu ebirala so si ya bwakabaka obw'omuggulu oyogera nti twakola ebyamagero mu linnya lya yesu n'ebirala ebiringa ebyo wagamba nti muve wano sibamanyi agammwe abaakola ebyobujeemu abataakola kitange byayagala tusemuka bakabaka kitaffe omwesigwa tukwenenyeza nga tukusaba otusonyiwe era otusaasira obutali butuukirivu bwonna ozze obujja amagezi gaffe emmeeme zaffe okutegeera kwaffe ayi kabaka ekkanisa zonna ezikuyayanira mu uganda ne mu nsi yonna otukwatirwe ekisa era osonyiwe obutali butuukirivu otumwe omwoyo okudda mu kkanisa eno era okutukulemberamu mu linnya lya mukama waffe yesu kubanga wanyiiga mu biro ebyayita olubeerabira essula y'omukaaga n'ojja omwoyo wo masekati g'abantu n'obazikiriza naye ku luno lwokka nga tusigala nga tuli zadde eryo tunaalaba akabonero ak'okusonyiyibwa oyogerako mu ngeri essula esooka 23 ng'ogamba nti omwe nakkiriza okunenya kwange kale n'abayiwako omwoyo wange anaabaleeta okutegeera ebigambo byange wewaawo mukama otuukiriza ekyo ng'otuma omwoyo wo mu masekati gaffe okubeera omubaka atuukiridde mu masekati gaffe tukulemberamu ng'ezzadde eryo weyogera mu maruumi essula y'8:14 kubanga bakulemberamu omwoyo wa katonda abo be baanabo ayi kitaffe weoli kitaffe ali mu ggulu okkiriza okusaasira n'okusonyiwa otume omwoyo wajja atuyite mu masekati akole emirimu egy'enjawulo ayawule akuweereza n'atakuweereza ng'ebiragiro byo era n'okusuubizako bwe kuli mu Malaki essula eri ey'okusatu olunyola 18 nti bwe mulidda gyendi muli awula aweereza katonda n'atamuweereza omutukuvu n'atali kale ku luno otuukiriza ebigambo byonna wayogeranga mu bannabbi bo era n'abatume bo ayi katonda ffe okuddiza era n'okweddiza ekitiibwa kyo nga tuli kiwa mulala kale weddiza ekitiibwa kitaffe weddiza ekitiibwa mukama waffe yesu weddiza ekitiibwa ayi omwoyo w'amazima ng'ojja mu kkanisa kankana okulamula n'emirembe gye wakolanga n'abatume ne bannabbi kinaayinzika okulabika mukama ng'oyiye obutuukirivu ku ffe era tunaayinza okuweereza mawanga gonna wakola endagaana y'okunoonya paka ng'olabise osuubiza ebigambo byo obituukirize kubanga otuma bamalayika bo nga bakulabudde omu omutukuvu otuukiriza ebigambo byo nga bwesuubiza mu zabuli eya 13:19-22 tino kankano bajaguze abo nno bamalayika abo abatuukiriza ekigambo kyo abakola okwagala kwo leka gire bamalayika ab'entalo bayite mukama abookulwanisa bamalayika badoni malayika maiko malayika w'omuliro okuteeganga bw'oyogedde era ne bagabudyeri abalabula abantu bo okwetula ensi yonna nabo balabisibwe bamalayika b'ebima b'obugabirizi bayambe abantu bo bonna abakwetaaga balimu okugwa mu mikono egyombi sitaani nga bayetaaga nga bayaayaana nga babonaabona nga balumizibwa mu makanisa yonna agaba sitaani yebadde bali leero nga wayogera mu kubikulwa 2:3 oyogera nti olaba abamu nga bali mu makuŋŋaaniro g'aba sitaani bayigirizwa ababi era batuma ab'obulimba abatali batuufu kale otaase abantu baabo obawonye ng'otuma gavuteeri obawonye ng'otuma malayika w'ebipimo apime era abawe bye beetaaga awonye era alabulire ddala alagirire eri ekifo kiri eky'okuwummuliramu ekifo kiri mwobeerera abantu bo ekifo ekyo ekyamanyibwako ebeneeza ekifo ekyo ekyamanyibwako nga goseni otwale eri abantu be eri okumanya okujjudde soba kitaffe otuukirize ebyo byonna byewasuubiza edda n'edda abantu be betulindiridde ekkanisa y'oluvannyuma okubeera ekitiibwa okusinga eri eyasooka wasuubiza mukagayi essula eri ey'okubiri tukusabye ebyo byonna mukama era nga twebaza era nga tusiima tukwebaza kitaffe omwesigwa kubanga owulidde okusaba kwaffe leka otume omwoyo wo mukama era otume mukama waffe yesu ng'ayita mu weyo mutukuvu okulabika gye tuli era okulabika eri ekkanisa okuyamba abo bonna abakuyayanira era abakaabira ekigambo kyo era abakaabira emizo gyonna egy'ensi era egiri mu kkanisa mukama olokole mu nsi yonna abantu b'otuzza obujja tukusabye era nga tusiima nga twebaza byonna ngeri ebbaluwekaana esooka essula 5:19 bw'agamba bwe musabanga mukkirize nga muweereddwa tusabye n'okukkiriza okuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kyo ngeri bwewayogera mu Baruumi essula eri 10:17 kale tusabye nga tuli mu kukkiriza wayogerako mu Lukka eri 18:6-7 ti naye omwana w'omuntu bw'alidda alisiŋŋaana okukkiriza weewaawo mukama tukomyewo mu kukkiriza okuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kyo tusaba otuukirize ekigambo kyo mu masekati matari gafe muri nya eri amukama afi Yesu amen.